show. It's the bad boy, yo. The king of us patata, boy. Dabidani. Me a prince. I'm a sang, boy.
I will put me there, I'm a sang. Dala yungu mango, intabeni, ketu mango. Fari streshi kugu, maus kugu kugu, mabu mango. Nenti sum lan. Nenti sum lan. Nenti sum lan.
Hapulegi, this one.
Chabulu chulu gile kosu king lofa umsululo Mangena kutumlilo wangsuga ila kumislilo Imilo manjang lalu need to be fasty You must be smasty kwi basti Kozu uzofuga kwi dust ulumi krasti Uzo ngtora nezam chile skere bat kubi kelele Batjiga spedele ngofiga ngane mi trekking itete Tlegi na mamene mene skoni skaso kutin teke teke Kyo tanda utaga nega sota legi skeme keme Ngoshwai umrepa ngezemba lengele mawenu kwa mabele chere kule Ningsele angu futu futu nizo Kani ndinkule ngobhuthi nolamthuthi indlela zobumnyama ikhulu ukuthi ngisazobhala kuphela ibhuku phanti nyuwuphuma isidumbu kucula amagugu manenkane enkulu qala ucuku uzobona inzuzo yomzulu akuhlehla amakhwala sengena abadala kwalo mkhakha ubosusuhla kahla nobusodiseve inkwahla ngidlule ngishuma kangifunisaka ngimisela amarepa axova udaka mephuma uyoba uking love igama umzu ngawuthola kwi-20tar angizwani nehlama ngashidawn xa ngishiya ne-newspaper ehliswa isiqephu selanga mangidlula ngendlela mangihleba Xele ndabe ngibuzanga ngishaya ngathi angizwanga Ngibuke komntontontshayo mntamdayisa amasigikho Zive ngibiza ngisele ndabe ndala Amasanga avulekile Amasanga avulekile Sho Crook Gcwala ngathi kuzolunga Gcwala ngathi kuzolunga
Kusazolunga boy
Amasanga avulekile Amasanga avulekile Sho Crook Gcwala ngathi kuzolunga Gcwala ngathi kuzolunga Sazolunga
Amasango umcabango udala nyoka umango kushisa ndingeke shampo phuma isililo kubumlindelo kubumnca mangivula amasango ngikha lezo zinempakamo kuhlehla igengeni kumchamo kudala ngihamba gugunyawo masifika kuleyo ndawo kaluzodwa kukhanya imbawo nina nibulawo umsabamo isha ngisashuka abasena flow lishiye lidamu kudala ngiphusha ngiphanda ngibingibiza ingxabhalala kwangathi niyamangala uprinsi udubula isifa phala khaluba busha abalala wala abasala kusazokhala ngisho isiphihla imbala ngiphethe indaba endala kulo mkhakha sithema siqala sibasakaze kwakhalo ntshatha isaka cace sanikhathaza and sonimangaza and nisazomangala kuyokhala ugrama nojama amasingirame amasenyakhuthama nangusika bobha manje singayibobha bafana nisazogcwala
Sazolunga boy
Amasanga avulekile Amasanga avulekile Sho Crook Gcwala ngathi kuzolunga Gcwala ngathi kuzolunga
Sazolunga boy
Amasanga avulekile Amasanga avulekile Sho Crook Gcwala ngathi kuzolunga Gcwala ngathi kuzolunga Sazolunga Sazolunga